nga bannabi abufuzi bakyagenda mu maaso n'okukuyega abalonzi okubawagira ku bifo eby'enjawulo bye bavuganyako. Poliisi evuddeyo n'erabula abo bonna abayuza ebipande byabwe okweddako kubanga kimenya mateeka era omuntu yenna anaakwatibwako waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fande Kituma Rusoke ategeezezza nga poliisi bw'ezze ng'efuna okwemulugunya okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga balaga obutali bumativu ku bipande byabwe ebizze biyuzibwa abantu okuva mu nkambi ezitabawagira. Kati wano poliisi w'esenzidde n'eragira abasirikale baayo okukwata oyo yenna anaasangibwa ng'ayuza ebipande by'abeesembyewo.
Tuzze tugiraba era ba officers baffe ku ground tubakubiriza okumakinga sure nti emisango egyo bagitwala very seriously so that abantu abo bonna abenyigidde mu kuyuza ebipande babakwate babatwale mu mbuga z'amateeka. N'ekirala kintu kya processions tukivumirira ate ne ba officers tubagamba bagezeeko nnyo okulaba nti tebakiikiriza omuntu yenna anoonya obululu abantu be batambule bagende ku ground abasangeyo bakube campaign. Naye kino ekyokulowooza nti candidate ajja kutambula n'abantu nga almost campaign agikubira mu makubo ekyo tekijja kukkirizibwa, so mugezeeko nnyo okulaba nti temubyenyigiramu.
Mu ngeri y'emu poliisi eyogedde ne ku bantu abeerimbika mu ngoye z'abannabibiina bye batawagira ne beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka okubivumaganya era nga bano poliisi ebalabudde nti baabaguddemu nabo baakukwatibwa.
Abantu abeerimbika mu t-shirts za political party ne bamenya ne bakola emisango ne babba abantu abo nabo twogedde ne security yaffe okumakinga sure nti ebakwasaamuko ku maanyi. Ekintu ekirala kyetwagala okubabuulira nti just kubanga muli mu kalulu tekitegeeza nti amateeka tegakola. Amateeka ga ebidduka, amateeka gonna nga bwebuyona nga bwemugamanyi gakola, so teweeteeka mu kubanga tuli mu kalulu mutandika okumenya amateeka. Era kyetukubiriza abasirikale baffe ku ground teriyo teeka lirina kumenyebwa nti kubanga oli ali kunoonya kalulu oba nti bano bawagizi ba ono oba n'oli.